ecco, se dai una parola. Hello, hello, hello,
hello, hello,
hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
waa gudaay
haa
deeqan soo furtun
waa deeqan
deeqa oran
waa fiican sataa
oo fiican kana yeeso furo aan marayna wareena sheeda
hay
laga soo garno sheega markaa buu soo insha Allah
hay aw shukr sama ma sa xin soo gaare